Tanya. Ashina wanama. Hey, wanna give you some paper, hey, no time to stay. I'm a biggie branded in the Panda Bay. Hey, cash flows every day. Now wanna do a fear, fear, sababu to kanya kia kia. Hey, we are better than them. Now to keep it a killer corner, what you wanna twam kia? Cause we are better than them.
Wali sema tuto fika mbade. Kwani hivi hapa ni wapi? Wali sema tuto fika mbade.
Sasa hakuna kuchanga hata baby pombe zishaanza kupanda kila mtu na wake sije tukaruma kama unamtaka we mwambie Yesu kuhusu sidandie kama umemchoka we tuachie kwa mwanangu nimpasie walisema tutofika mbali.
I'm